maamulka degmada Bardaale ee gobolka Baay ayaa qabtay kulan looga hadlayay sharciga dhulka sidii loo xoojin lahaa fahamka bulshada ee ku saabsan lahaanshaha iyo ilaalinta iyo sidoo kale isticmaalka dhulka. Kulanka oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka degmada ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiin ka socda golaha deegaanka degmada, odayaasha dhaqanka, haweenka, dhallinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Kulanka intii uu socday ayaa diiradda lagu saaray muhiimadda ay leedahay in bulshada la baro habraacyada dhulka iyo sidoo kale diiwaangelinta dhulka. Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Bardaale ayaa ka warbixiyey ahmiyadda kulanka iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee diiradda lagu saarayo.
Degmada dhanka Makalaasan Bardaale, intiinta fadhiidan geeb kasta xaafada ku socota, lan kasta oo xaafad ku socda xaafadaas waliin iyo safiir mise waliin iyo wakiil oo mayl raayis walaagiisu cunto kulataba deersiyow bulshadii heerarka dhulku faa'iido badana ka jarta wali faa'iido badan kuma dahaa dhulka adalata walaa xaqee adalata walaa xaq edhikiilay tusaale ahaan dadka ka bersiyay wali argaasa mandeeda jiditeeda adamaraasa langa idisortee wali maraya 8 mitr mase 10 mitr jidka mara 5 mitr oo kumada idisortee meeloshiida kadeediye meelo wasaga kadeediye meelo wali booha geeda dhike meelo wali booha neefa kiire taasoo kalena maalan baahan sababto aad meeli idatida ka egda iyo sharciga kasii walaagii oo jidkaas buu qusayno umato dhanka ku dhahay wali la faday horta wanaajid walbadan oo saas oo kale ka jira wali buu ahaa inada sharciga naftirkii walaal ku ka madeeda dhuka oo kalaada sharada min suubtana madelkii qofsado kar marqaatiyalkii oo ka inada dhuka sharan suubtada waxyaal badan oo faa'iido ka jira sharagu wali siinka wacyi geliyay mise siinka dhir geliyay in dhigaajin furtan sifayl ku faa'iideysitan ee diidan maasintin adawada.
Kulankan ayaa ka yimid kadib markii isqabqabsi dhul uu ka dhashay degmada Bardaale iyo deegaanada hoos yimaada, waxaana la go'aamiyay in la keeno sharci lagu kala saaray dadka ee dhanka dhulka ah.